ndabye munsi bwemfuna wembi teka bijuze ntam nali manyi ndibye ndabye munsi bwemfuna wembi teka bijuze ntam nga n'olumu nfuba okwewaana nti gwe walabye kiyawugana naye nga tonnafa ssebo wange olaba kunguvu ng'ayiga ejjuba jumba bwe mumanyi era bulijjo mutuuse kundaba nga neesiba ekimyu ombuuze n'ogubadde ennyumba eyo nga nze nkulaba nga gwabindeetera mazima ne gwazikamba ewange nga gwo bazaala weekuba ensiko osanga abamanyi ebyomunda nze bankaabirako neewuunya osanga abamanyi ebyomunda nze bankaabirako neewuunya erinnya lyange lyatyoboose lwaki musalawo okulima ettettaka njagala mbuuzeemu ekyaba ki mwena obutasiima nze nga ntuuyana nze mundowoozesa okwegamba nti luli balumu mulimiza omusu nze neekulannama oweewange baana mmwe tufubye ennyo okwewaayo mpulira muntamya dduniya eno naye musango ky'okubazaala kyenva njagala bajjajjange mwattu bafubye ennyo okunkuuma gwe wamma bazzukulu ba wamala mmwe ngumidde ku mmwe muli banju yange kankugire mbagambe n'ak'omunda kitange twamuziika lwa mitima egyo yafa butwanzijuukira seerabira senga mmwe ali bagamba ebyafa eyo kyamukisa nfubye mbaweeredde mu masomero amalungi ataageegasa kabiba ebyakulya timwekwasa yiikye munvunaana kyeki nga nfuddeyo baana mmwe siri ku byajjajjange mwe mukuuma ekitiibwa ky'ennyumba eno kale mutendeke bato bammwe empisa ezisaanira so sinkaayana ebyobuwangwa by'ensi yammwe timubisuula tuli babbeeyi nnyo ebibyo ebibadde binkeetanga mweddiremu mbasaba mwerongoose se wamala nkyamusaba okubakuuma aggumize emirembe mu nsi yattu mbadde mmwe benkolerera baana bange naye kiki kye munnanga sebusiru bwanjoko yababonyabonya jabbali z'amaziga mbadde mmwe benkolerera baana bange naye kiki kye munnanga sebusiru bwanjoko yababonyabonya jabbali z'amaziga mbadde mmwe benkolerera baana bange naye kiki kye munnanga sebusiru bwanjoko yababonyabonya jabbali z'amaziga mbadde mmwe benkolerera baana bange naye kiki kye munnanga sebusiru bwanjoko yababonyabonya jabbali z'amaziga